Okufanjogera bunga nchipinga na ndagi nkuma wafute rindu na ya tini kumarwa nsonga bobo kuba musajja munolika nange sirituula ntende ekibanja kimbeseewo olwembi nakyeji kyanogwamu emwanyi njagala kufuuka ogusigo nga natemako bwatuukeeka kakenge n'amusimba akawago mulijjo gyennyini eno okusaka nange nensasanga abalala asobola tuuka okufandaga emuntaana nga nnini ttaka ategedde ensonga kyabasinze tetutudde mirembe ne mukama yayamba buyambi ne tuukoma kugatta ennimiro tuba kugatta wasulwera simanyi nti singa akalanga ekinkyakalina bweraba nsula eno ggobero ye munnange n'asulanga ekitemu naye ne mumaganyingirirwa anfumbira aliwo okulusuubo wate oli maama wakwabuwaza nga ne mmaga totwala buyambi ebyamaga bifuula olugero abakazi baagala oyo alinawo kyokka baana batta obuzibu n'olimaolabe ng'ovaayo amakungula ne gabaamu omunyago kalenzi walifuuka ennanda agalenzi geegapiika omwenga agasituzi g'ensawo omubeera omunyago ganaatera kubuuza wempise gasime engumu buyanga nkomawo kati bwe mbako kyenzigiddwa kalimo ŋenda mu nkoko ggwate n'amadda ne mbulinda okuziba kugira nzisaako tukko otutono abaganda baagera n'olugero nti kabaka tatta naye agalenzi agawijja omunyama munnange geegasaakiriza nga gentula agabeere maganzi tegakawe bawijja omunyama wanonzewo ennatiira omunafu omunafu ngutuufu alya nnyo ndifuna ekisambu ekirala n'ennima mpola nga ngimusa abanafu abalinde ewedde mulinjola mpuludde birimba abanafu abalinde ewedde mulinjola mpuludde birimba buganga onooli ali sagazi nenfunye olugendo okulima liriddamu lifuuka essagazi omwana wa namyalo ndayira mugenyini lifuuka eddungu nga bwe twalisanga okujja bakambaite bannyunyunta ababulwakumaanya agalima betwatuma okunoonya abaguzi ane gennalima naye afaanagana bwe badda n'omusimbi ogwavaamu ne bagabanira mu nkokotu abantu abone kaseera ekkooki bamulese ekibanja kiramba n'asinga mu buluuli ekirala kati lwaliko ng'omuntu ate omubbi tagenda kumatira nekkooki baalemwadde ebyayo abalamubalabakeeyo busujju omulala akoleeyo bukunja abamumbala abakeeyo busujju omulala akoleeyo bukunja kale bakulesaawo ennimiro bw'obaawo neekufuuka obusiko bwebalaba okususa okuzika ne badduka banoonyattiza nze nakakati nkukkuluma ne gwe nalima nayo n'omunenya naye baalule baggonsusa okwagala okulya ng'abalima obanga onoogwali obusiko nenfunya olugendo okulima kiriddamu kifuuka ekibira nga bwe twakisanga okujja obutooke buddemu okkoozimba naluno lunnyo lwakubuganga okuva edda waabalanga lumonde nze nalimbazaako ettooke kuba natemberanga ensukusa ng'ebikutambisomba nteetwe nimbeewuunya okwerabira omuntu eyagoba olunnyo oluzibu bwe kataligiryo liŋŋamba siituula kantoba okukkalira mpozi nga kitanga omugave akyuka twejjerenga eŋŋaŋa ndiwummula akasanka akatono kasanze tebagazza ettutuma Thank you.
nozi fuse sali Nuruwe mori manyati nanga Sende kuya kwenye nakarama Mujanga lemu ya beme Wendi wangu meki sange kila langa Jinsa wanye kusimbe nsonyu Zezangu era bobo miyara Zoso saori nyeru ansonga Rolanda nezi suro bundu Nuhu kujuguri angoli uvi Halimazi rambu wado mlimo Nonye sikezi kajia kuumba Uwe mkuburu vote okuka Gaga na kutu kunja migongo Uwe mkaka lebo mkusaba Tandiko kunonyo usimo Una sige mele nesoka Zine nene zina koranga Tulio getula vato uzira Alija na tuyambo kusaka Tulio getula vato uzira Alija na tuyambo kusaka Tulio getula vato uzira Jitwali magujave kweo Nindye mutege davatu Wensula sula kukuruma Maneji huteke yensonga Elimiro ya fuke elimiro Katimu sana kwege ndereza Umukwano kusinji mpao Kola wanga we mwari ya kugea Au tuko kiringo vao Uolile mela uo kwengu yaka Ndani mkuma wa futeli Naba mkute vana tukwa kumioyo Abarala valwate vaini Choke nimi yoyo kumuganga Kansu ikende seishimala Na yebo wali wawe chintu Jogete chimo gambo murala Kati nasembu seye kukorero Newe sura sisha uogera kuhu Ningira chiro mwasawera Nenkera mungo konga kanyoni Mweva laba tateye nyomoyo Mweva lena kumpa vila kuhu Uwente wensula kukuruma Kumuwe ya noje tembe